waad maasanta walaalka gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ugu badan ee martigeliyay weerarada waaweyn ee cagmarinta ah ee ay ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen shisheeyaha iyo ciidamada dawladda federaalka hadaba warbixintan kooban waxaan ku soo gudbinaynaa weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose laguna beegsaday ciidamada dawladda federaalka deegaanka Ceelsaliin ee u dhow magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu martigeliyay bishii September 23-keeda 2019ka weerar culus oo ay ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen xero ay halkaasii ku lahaayeen ciidamada dawladda federaalka waxaana weerarkaasi lagu dilay 23 askari markale deegaanka Ceelsaliin wuxuu bishii February 19-keeda 2020ka martigeliyay weerar aad u xoogan oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab waxaana weerarkaasi lagu dilay 41 askari August 20-keedii 2020ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin deegaanka Sabiid ee Shabeelaha Hoose waxaana weerarkaasi lagu dilay 23 askari February 19-keeda 2023ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen deegaanka Sabiid ee Shabeelaha Hoose waxaana cagmarintaasi lagu dilay 40 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka hadii aan u imaano magaalada Bariir ee gobolka Shabeelaha Hoose October 2017ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigyada ay halkaasii ku lahaayeen ciidamada dawladda federaalka waxaana lagu dilay in ka badan 70 askari waxaana lagu soo furtay sanado hubba oo kala duwan bishii April 3-deeda 2020ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa mar kale weerar culus ku qaaday deegaanka Bariire waxaana dagaalkaasi ay ku dileen 47 askari iyagoo ku soo furtay gawaari dagaal oo ay ku jiraan 4 tekniko hadii aan u imaano degmada u dheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigyadii ay askarta dawladda federaalka ku lahaayeen halkaas bishii August 14-keeda 2019ka waxaa halkaasii lagu dilay in ka badan 50 askari markala bishii September 19-keeda 2023ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ee degmada u dheegle waxaana ay halkaasii ku dileen in ka badan 59 askari bishii Maarso 23-keeda 2024ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Busley waxaana weerarkaasi lagu dilay 57 askari oo ka tirsan dawladda federaalka bishan aynu ku jirno ee Maarso 15-keeda sanadkan 2025ka ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaal culus kula wareegay degmada u dheegle ee Shabeelaha Hoose waxaana halkaasi lagu dilay 31 askari halka lagu dhaawacay 36 kale intaan waxay ahaayeen weeraradii ugu waaweynaa ee cagmarinta ahaa ee Shabeelaha Hoose lagula beegsaday ciidamada dawladda federaalka isla markaana ay fuliyeen ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab waxaana ku biiraya weerarka maanta ciidamada xarakada mujahidiinta Al-Shabaab kula wareegeen deegaanka Sabiid